Ebyobulamu eragidde abakulira amasomero gonna mu ggwanga naddala nga baggulawo olusoma lwa ttaamu eyookubiri ey'omwaka guno okugoberera amateeka agateereddwawo okwetangira ekirwadde ki Ebola obutakwata baana. Bino muwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine abyogedde ali ku Media Center mu kuttaanya ensonga zonna ezikwata ku kirwadde kino.
That all the SOPs we have issued are followed to the dot because we know schools are crowded and they bring together many people across the country. But we are calling upon the school administration to be more vigilant to ensure that all our children who develop symptoms are linked to our medical teams within the area to ensure that we do the test and isolate. But our emphasis is at the border districts because we know, we have been informed that in the border districts many children come across, they cross to Uganda and study in our schools.